DJ Siri.
Show how it's done, son. Come get some.
Kompeni kompero safi.
DJ Siri.
Kani kumboka wasibishani na wala fubuda kwa igem mindo kuchezanga chezanga na kuja sono nye mkikujanga wana
fun, fun after fun kwa chukua wati kam.
It's the wild, wild winnest
Basu
Mambo kikino mwana kikino mwana kikino.
This is VJ Siri.
Kalale Kalale Adi adi nini kalale
Ini lazmo tamat kwa kalenda Ya mamasta majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani blaze Bentley na mabigi Nakunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi
Kalale Kalale Kalale
Kulanka Ferrari
Kalale
Ni kuchengia statue Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue Kem doli kuinafanya gani dos daro Papa God suni unyeshe ganji kama flako Ni adisema figa makoma na maziro Firi suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wa safi ongezebe ya bita Wasoro kuwa punish kutepea kaki flak No kizidi kulegeza ndo take your madam
Kem kem wata guane wata vai mista Kasi ganje haini saidi saidi Wata guane wata bauti Bro man kona dai beef kalale
Lale lale la
Kalale hey Yati yati nini kalale
Lale lale la
Kalale hey
Katugongi pesa ni upuzi Nataka kwa na shares kakuzi Nijenge ujenge Nataka kwa na shares Nataka kwa na shares kakuzi Nataka kwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni 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 Ukirushwa manzi kompeni 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 Ukirushwa
manzi VJ Cereal
Bazo
VJ Cereal
Kompeni kompero Katu pesa ni upu Nataka kwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safi Bazo, bazo Miufanya biz na mabazo Sipende chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwa kalale Wanaumu wakiongea kalale
Hey, yati yati nini kem kem Wata guane, wata by miss Kasi ganje, haini saidi Wata guane, wata about you too Roman kona dai beef kalale
Lale lale la
Kalale hey Yati yati nini kalale
Lale lale la
Kalale hey
Kani komboka wasibishani na Kakomboka wasibishani na wawa Kani komboka wasibishani na wala Kani komboka wasibishani na wala Fubuda kwa ike mino chizanga malale Na kuja sono nye mkikujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabare We kalale hapa mkwa watu wakale Juna tafuta waniko hapa na pale Nesipo jipa mina hami ya kitale Kaposho mipale na punguza ukware Ukware zofako za kupati misi sare Sisare chubado mino tembe ya nanare Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali Mina kulanga mbosho woki kulanga mabare
Kem kem wata guane wata vai miss Kasi ganje haini saidi saidi Wata guane wata bauti Bro man kona dai beef kalale
Lale lale la
Kalale hey Yati yati nini kalale
Lale lale la
Kalale hey
I go by the name the Wild Wild Willis Thank you so much for attending this song You know they call me Mr. International Kenya, Uganda, Rwanda